abangono kunami Inhliziyo yami uyiphulile kodwa isamufuna kodwa samufuni Inhliziyo yami ngithi thutha sekusela amanxiwa kusekho lutho Ayi we mngani wami ngizoyekisa kanjani we mngani wami Inhliziyo yami umthanda ngoba inhliziyo isithutha ayihambisani nomcaba ngizoyekisa kanjani we mngani wami Inhliziyo yami umthanda ngoba inhliziyo ilixoki ayihambisani nomcaba ngizoyekisa kanjani we mngani wami Inhliziyo yami umthanda ngoba inhliziyo isithutha ayihambisani nomcaba
I'm sorry.